zosala kwaziswa kwambongwa loshuru thina nathi ngozana free laba awuthule ubheke ukuthi